Manolo. You already know now.
Fresh
one time. Yeah. BB, alikupa mfiti, fine girl, anawajibika kamili. Sasa wewe unatamani wengine una complicate. Ay, ay. Kazi, alikupa fiti, wako like this is a serious wakili. Sasa deal zimekuja na ni fish, una complicate. Fiti msani ukapenya, what a good feeling. Sasa uko secular, ma videos imejaa tuma. Uli complicate, kanisa ilijaa watu, kianza kuhubiri kuna uwepo wa Mungu. Ona sasa umechanganya na vitu, ume complicate.
Complicate.